more people, na vo prepare. Bahari hindi na vo tulia. Arufu nzuru na vo nukia. Wangu moyo shatulia. Moyo wangu mama, fe yuli kuchagua wewe. Nisha punguza tama, na mpenda ni wewe. Moyo wangu mama, baby uli kuchagua wewe. Nisha punguza tama, na mpenda ni wewe. I love you, Faye.
I love you, mama.
I love you, AC.
Show me your love.
Show me, baby.
Show me your love.
Show me, darling.
Show me your love.
Show me, baby.
Show me your love.
Show me, darling.
Oh, yeah. Uh-huh. I love you, mama.
Siku ndio hivi leo. Harusi tunayo hivi leo. Baba mama wangu wamekubali. Leo kila mtu hana swali. Ebu njoo unidegeze, na mimi kueleze. Mapenzi yanogeze mama. Asa njoo unidegeze, na mimi kueleze. Mapenzi yanogeze mamio. Asa leo yangu zamu, naomba ufahamu. Ata japo kwa magumu tusukume gurudumu. Lady esi wa muhimu, baby unafahamu. We unapotabasamu mina shikwa na wazi.
I love you, AC.
Show me your love.
Show me, baby.
Show me your love.
Show me, darling.
Show me your love.
Show me, baby.
Show me your love.
I got show me, darling.
Nakupenda mama, mamio. You are mine forever. Only you. I love you, mama. I need you forever. AC,
baby.
We need you, mama. I love you, mama. You're mine forever. I need.